zwap.com.
Oh, baby, mazima nimezama, ndani ya penzi lako kina nimezama. Nakupenda una drama, watapita wote kwangu una nanga. Changu kipenda bo, bichi bebo, hauna kasoro, hauna kachoyo. Changu kipenda bo, kama chafumbo, meumia moyo, hauna kachoyo.
Ukitaka kunyasha, let me know. Ni upe tarifa moyo wangu mdogo. Ukitaka kunyasha, let me know. Ni upe tarifa moyo wangu mdogo.
Moyo wangu mdogo. Moyo wangu mdogo.
Coming slicer.